Njengokuba ungathekiso lwesikhathi sokuphila, lukhomba ukuthi siya ngokuyasehla kubantu bonke emhlabeni isikhathi sokuphila. Ngakho, ungethembele ongathekisweni lokuphila, ungathekisa ukuthi usalelwe isikhathi esingakanani sokuphila kulo mhlaba. Angiqale ngobingelele, ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh, ngingusibonelo BT wakangema, ungumlomo kaBenedict weChristianity Works. Mumva nje, omunye umngane wami useke wazizwa sengathi uyacinana, uyacima impela kungasaphefumuleki. Okuthenga ngaye kudokotela owathi kumhlola-hlola, qade wabe semdlulisela ngokusheshe esibhedlela ukuze ahlinzwe ngokuphuthuma esimeni aye kuso. Manje akucabanga, lo mngane wami usengumqemane wensizwa eneminyaka engu-50 engantengantengi, akakazi abheme, uhlale enze ezemidlalo evocavoca nayo eyenza ukuthi umzimba uhlale usesimeni esihle. Wayengaba umuntu wokugcina engangamcabanga ukuthi wayengajamelwa imithambo yenhliziyo emithathu nokwenza. Nokho, siyambonga uNkulunkulu, usesindile manje. Kodwa indaba yakhe ikwenza ubone ukuthi ungeze wathembela ongathekisweni lwesikhathi sokuphila esishiwoyo. Mhlawumbe njengami, umuntu osebenza kanzima kunoma yini obeka isandla sakho kukho. Futhi, kuyimpamba nkwici ukuthi kubona kuba iy'nsuku zizinde, kodwa iminyaka ibukeka imfishane. Ngenkathi uqhubeka u-focused kokwenzayo, kusikhathi sinye, leyo minyaka ibukeka itininiza ngejubane, idlula masisha unganakile. Futhi, uma sekwenzekile konke empilweni, ilegacy eyodwa oyoyishiya emhlabeni, umaka oyosala kuphela ey'mpilweni zabantu, kuyoba uthando esibakhombise lona. KwabaseRoma 13 verse 10 no-11, uthando alwenza okubi kumakhelwane. Ngakho ke, uthando lukugcwaliseka komthetho. Yenzani lokhu, njengoba nazi isikhathi ukuthi sekuyihora lokuba nivuke ebuthongweni, ngokuba manje insindiso isisondele kithi kunaleso sikhathi esaqala ukukholwa ngaso. Sihlobo sami, awusazi isikhathi esikusalele emhlabeni. Phaphama, isikhathi esimqoka leso siphilayo, isikhathi sokuletha uthando, yebo, simanje, ngoba isiphetho hlezi seduze kakhulu ngaphezu kwalokhu obungakucabanga. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion mofuna ukuyithola yona nsuku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi ngokwe-podcast, ungangena ku-Spotify naku-Facebook page yethu, kungenjalo zidawunilodele i-app yethu kuzo zonke lezi iy'nkundla. Lilodwa igama uzolibhala, izwi elifresh.